Ngibingelele abalimi, nginamukele esiqephini sethu sesithathu sonyaka sengede yangoJanuwari okungumasingana. Ikhasi lesine nelesihlanu osishiko sithi, amanzi asemasimini omoba, ukuphathwa komhlabathi kanye nengqalasizinda, ibhalwe nguThulani Velen. Izindleko zokusetshenziswa kwemishini zithatha cishe isigamu sonke uma sekuhlanganiswa nezindleko zokukhiqiza umoba epulazini lonke. Ingxenye enkulu yalezi zindleko yakhiwe ukuphathwa kanye nokudontwa komoba. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi kube nohlelo oluqondile nolwenza kube lula ukukhipha udonse umoba emasimini. Imigaqo engenayo nephumayo kumele ikwazi ukufinyelela kuzo zonke izingxenye zepulazi. Imigwaqo kumele yakhiwe ezindaweni eziphakeme nezingagcwali amanzi. Lokhu kuzogwema ukuguguleka ngokushesha kwenkwali nokumbeka kwemisele. Ezinye zezinselelo umlimi angahlangabezana nazo ukuma nokugcwala kwamanzi kanye nokuguguleka ngomhlabathi emasimini omoba. Kunezakhiwo ezakhiwayo ezokuvimba zehlise ijubane lamanzi ziwathuthele endaweni lapho engeke enze khona umonakalo. Umlimi angagcina ipulazi lakhe lisesimeni agweme umonakalo odalwa amanzi ngokwakha lezi zakhiwo ezilandelayo. Esokuqala, imigudu yamanzi. Le migudu kungenzeka kube ngeyakhiwe noma eyemvelo. Njengoba imisebenzi yayo kuwukugwema ukuhlala kwamanzi emasimini iwathulele emfuleni. Ukuvuleka kwemigudu yamanzi kuncike kubungako bendawo eyiwathatha kuwo uma inkulu zoba mikhulu. Imigudu yamanzi iyingxenye ebalulekile yokuhlela ipulazi. Ezindaweni ezitshekile idlala indima ebalulekile ekuhambiseni amanzi. Izinto umlimi okumele aziqikelele ukuthi imigudu yamanzi iba sezindaweni eziphansi, ezinotshani nezichithela ezindaweni ezingaguguleki kalula. Owesibili, imigaqo ehlukanisa izitube. Lena imigwaqo eyakhiwe yaphambana nokutsheka kwensimu. Imisebenzi yayo ukuthuthela amanzi kwimigudu bese yona igcine iwathumele emifuleni, yehlise nesivinini amanzi ahamba ngaso. Kubalulekile ukuthi umlimi azi ukuthi umhlabathi wakhe uguguleka kangakanani ngoba isivinini amanzi ehla ngaso egijima azowugugula. Emhlabathini olula, ubude bale migwaqo kungeqi kumamitha angamakhulu amathathu. Bese kuthi emhlabathini osalubumba ubude bungaze bufinyelele kumamitha angamakhulu amane. Lezi zakhiwo kumele zingabi nezibi nomhlabathi kuze amanzi ahambe mazitshalwe utshani obenabayo. Bese kuthi eyesithathu, imigwaqo yasepulazini. Imigwaqo emikhulu. Lena imigwaqo esetshenziselwa ukudonsa umoba noma ukuhamba izimoto ezinkulu nekufanele ibe ngamamitha amahlanu nangaphezulu. Le migwaqo kumele iqhele emfuleni ngamamitha okungenani angamashumi amabili ngaphandle uma yeqa imifula. Amanzi ungawasusi emgwaqweni omkhulu uwachithele ngqo kwimifudlana, kumele okungenani aqale ahambe endaweni enotshani noma enomoba engamamitha alishumi ngaphambi kokuba angene emfuleni. Imigwaqo kumele ibe nenkwali noma ikhonkwe ngoba isetshenziswa izimoto ezisindayo. Mese kuba yimigaqo emaphakathi. Le migwaqo isetshenziselwa ukungena nokudonswa komoba emasimini. Ngokujwayelekile iba ngamamitha amane noma ngaphezulu. Nayo le migwaqo kungadingeka ukuba ikhonkwe noma ifake inkwali. Lokhu kuncike kuhlobo lomhlabathi nokusetshenziswa kwawo. Mese kuba yimigwaqo emincane. Le migwaqo emincane idlala indima enkulu ngoba iholela ekuhambeni kalula komoba ohlahliwe. Mayingakhiwa ezindaweni ezibucayi njengamahlathi emvelo, izindawo ezinabantu abaphithizelayo, amaxhaphozi kanye nezindawo zamagugu. Imigwaqo engenela emasimini ivuleka ngamamitha amathathu nohafu. Ingadlula umfula ihambe ngaphakathi epulazini noma igudle imingcele nengcakelayo. Ayidingi ukukhonkwa noma ifakwe inkwali. le migwaqo kufanele ivikeleke lapho iqala khona kuphinde kube nendawo ecacile lapho amanzi achithela khona. Izindawo ezihamba amanzi eceleni ngokomgwaqo kumele zitshalwe utshani. Le migwaqo kumele iphambane nemigudu nemifudlana yamanzi. Uma umlimi efuna ukuqala afake lezi zakhiwo angaxhumana nomeluleki wakhe. Umlimi angakhohlwa ukuzitholela isiqephu esilandelayo esikhuluma ngokubaluleka kokwazi umhlabathi wakho. Ngiyabonga.